Picha namba adek. Bang'e ka Musa nosetho, Joshua nobedo jatelo. Sae nowachone niya, ikreuru mondo ung'ad aora mar Jordan nyaka e piny mana asesingoni. Joshua, onge ng'ata ng'ata mabiro loyi e kinde duto mibiro dak e piny ka. Abiro bedo kodi mana kaka nabedo gi Musa cha. Jo-Israel ne Nyasaye onyiso niya, kuneno jo-Lawi ma jodolo koting'o sandug muma mar Nyasaye, nonego giik gigi duto mag wuoth mondo giikre mar chako wuoth. To Nyasaye nowacho ni, ka gineno koting' sandugno, kik gibed bute to gibed machiegni kilomita achiel koa kuom sandug mumano. To kendo kane jodolo ma jo-Lawi go chope geng aora, nonego giik kanyo kendo giket tiendegi e bath aora. Kendo kanyono, pi maa koni gi koni ne nyalo chung' mondo kik mol, ae jogo ne nyalo ng'ado aora mar Jordan. Bang'e Joshua nowacho ni ji niya, kaka udhi, Nyasaye biro nego jogo modak e piny mar singruok ma en Canaan. Wachna re osiepna, iparo ni ji nyalo paro ni ok gin gi geno kuom singruok ma Nyasaye no? Kata pi, winjo wach Nyasaye, ogendini manodakie piny Canaan ne otegno ahinya to Nyasaye ne nigi nyalo mar loyogi. Iparo ni ng'ato kata gimoro amora ok owinjore kaka idwaro? Seche mwaparo ni onge yo moro amora manyalo konyowa mamiyo waresruok, par ni Nyasaye ni kodwa kendo nyalo timo duto mabeyo. Osiepena, uparo ni kawuono uonge gimoro amora munyalo timo, uonge gi teko, loch oselou? Ka wan nyithi Nyasaye adiera, ok onego wapar kama, nikech Nyasaye osesingo kendo wacho ni en kodwa kinde duto pile pile.